Westside Music Blog. .net. Managers Mamulandu. Managers Mamulandu. Katezi kuwa teko na last check. Iba ta kampani inge chile one. Better come through if shire one. Yaka ni buzanga kuli uchile han. Neba batu ababona bali ushile yan. Upepa bana I'm so willing. Need somebody I can die for really. Yaba teni aichisa ni I for lile yoki one in a mount right by 4 million.
Yanga wana wani oike njana na wana wani. Yanga nyumu wana wange oike njana.
Ula pamozi baby chika kule tuntu. Bari tu bade mutimo menya pungu. Bari tu bade mutimo menya pungu.
Just hope I'm not too late. Ni pepele ma bullet. Love you to the fullest. Ultameli la tua inge ma shoeless. Petyo lwa kutawi tules. Yeah, I never disifika mbas if I need a vibe. Ni musiezi space kima gigabyte. Wezanga everything that a nigga likes. Out here living life wakona kuliva life. Kulikuna nilifu alu nzamo. Type yo ya niyo na famo. Ituwa na mulongile mama trolley. Loving you nice and slowly.
Yaka nyumu wana wangi. Oi kinjana na wana wangi. Yaka nyumu wana wangi. Oi kinjana na wana wangi.
Downloaded from westsidemusicblog.net.